nikiita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja sasa nimekuja nikipita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja
face to face
sasa nimekuja
ninaanza na msingi na chomeka kingingi how me wezi hau ni jui hata kama mpo wengi hata kama mpo bangi siku nyingi mambo bado mengi hipiti hip hop na kuja kama dingi nana nana lusha shiringi lil artist mpaka langi nisha kuambia hii ndio dunia hipiti hip hop hip hop mania naingia wanashangilia wanafagilia wanafurahia nimebobea nimezoea check 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 navyozindua dunia bado naendelea
nikipita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja
sasa nimekuja
nikipita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja
face to face
sasa nimekuja
I told ya 44 Obama I told ya not for summer I'm a newcomer president in this summer no more drama wote kimya wivu sina Mkulima, time for change, time for planners.
Ukitumia akili inazidi kuongezeka, ukitumia fedha inazidi kukutika.
Ona, ona, wanavyocheka, ona, unavyoweweseka. Nishateseka, nishapigika, nishaanguka, nishangaika. Bado nasota na nuka, usiniguze.
Nikipita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja
face to face
sasa nimekuja nikipita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja
face to face
sasa nimekuja
Luzi, abali za saizi Life, tizi, life, quizi Acha ukizi, piga kazi Cheza ujuzi, acha makuzi Na hii ni kwa makuzi Nateleza kibazazi, kiongozi wa kizazi Nateleza uniwezi Na kuja na njozi Na kuja na pozi Pozi la kazi, hip hop, wizi Full cozy, full bezi Na vunje nazi, na toa dozi Dozi za mapenzi, na dozi za makwenzi Tungo na tenzi, acha ushenzi Star wapo wengi, star wapo shazi Na ku oversize Na ku overdose Straight to you, nipo you Nipo kwenye mwezi, nafanya makamuzi
Ha, ha, ha Suri niona mi
Nikipita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja
sasa
nimekuja Nikipita wote wananiona mimi nikiondoka wote wanamsema sasa nimekuja
sasa nimekuja